She knows, yeah, she knows. She knows. She knows. Yeah, she knows. She knows.
She said you got bad friends. Pusa kuze kuse just to prove you can. Bring it up to the dance floor. Blala kuze kuse when it's time to put the work in. I gave you my time. Uthando lwami ngikunika lonke. You decide. Yazi kuthanda kwangempela. Ngeke uphinde ukholo sanokubanjwa isikhandlela. Baby, do you remember ungibambela manje ulala ungaphenduki kulesi sibuko esingakapholi? She knows. There she goes. She knows. Ngithanda wena wedwa baby, ngicela ufake le dilos.
She knows. Yeah, she knows. She knows. She knows. Yeah, she knows.
Veluyas.
She knows.
Like a god, she knows what I've been through. Pull up in the crib, kusuka umsindo, wanna land loose. Vele uyazi ukuthi mina ozenza isiphukuphuku. Uyazi ngiphethe igazini futhi uyazi ngiphethe uchuku. Nami ngiyazi ukuthi mina ofake ithukuthuku. Nawe uyazi ukuthi mina ngizifunela ibukubuku. Yeah, she knows she's the queen kule phelezi. Pull up ebhedeni naye uyazi kune-chemistry. Yeah, she knows ukuthi mina one-energy. Yeah, she knows ukuthi angeke abe enemy. Nami ngiyazi ukuthi vele ubuy iskelimu, never weak. And she knows ngama percenti. Baby girl, you know ngilapha njenge entrance. And you know ngifuna ukuloma nama felebu. And you know ukuthi ngithanda wena weda nje. Lokho kunye ngisuke ngidlalela nje.
She knows. Yeah, she knows. She knows. She knows. Yeah, she knows. She knows.
She knows I'm a kind of minded who drinks. Everyone on Gangazi, you can call me the Mitch. As kiss, I'm missing ya kuhlaba angishintshi. You can see me every time kune vibe angilin. Mama wabantwana uhlale engibangela i-stress. Every time angifika endlini she calls me again. But the day I met her, yeah, ask her that she can. Kodwa manje uthi mina ngimbangela isicephe. Isicephe sani ngoba mina mangiphuzile ngi-sexy. Ngi-lovely, ngi-bubbly, ngi-funny angidlali. Wena love uyangibaza ngoba manje uyangazi. Mangiphuzile futhi wena ohlala njalo nemali. Esanali igama lami ngiyakutshela wakhala. Uthi ngiyakushaya wena baby vele wanghaka. Namazange ngisakhuluma mama vele ngathula. Ngaxova ibhiya ngayishaya and I guess kwakukhula. Yeah.
She knows. Yeah, she knows. She knows. She knows. Yeah, she knows. She knows. She knows. Yeah, she knows. She knows.